yande joni wi tan min ta chapan tat studio kala ngu habaruji fulfulde ko jamone modon ni hande en sappo di lewru ut habaruji men dartanani go fu hono dimma ko wada yaade e bonandaji ko ndiyam wadi dundu ko na kawji do filako dartande na go bibbe wuro ka won ko haldu suba ko do gallu nyame non ne fa hande sappo di lewru ut dubnaade noga e go forri ko watta dubi chapande jeddedi ni endan ko dekol jogodo dereji pamral e narral hakko bibbe leydi kanyo bibbe duniyar wadam tanda Geneve leydi Suisse dum waddi ko fedde hawjinde filla ko darto fa hande ni ndenaagu yaade e hakke bibbe adamaabe wadi batugondo wiide ke no telsi leydi Niger rena himbe mudum dillo ambe e leydi gotondi hala yawtal men pinal studio kala ngo haltana hala ngui kaji ko watte wakkati tew tew tarki ko watte do endal du eden pami en laati hunde mawde sanne biyeteddo Mamman Sani Janjuna famina en dum sabi ko dum wada ko ri jagnale mon Suman Ahmad janganta habaruji dido ni e fulfulde yorno biirumi ni no tawa do en nda leedi men Niger bonandaaji ndiyam wadi sanne ciagal ko ndiyel tobi sanne juwole mawde nda leedi men Niger nyalaade ciakitide endan bonandaaji di wadi ko fa handen kawji do filo ko darti denago bibbe wuro o haali hala noy wonno dum wadiri do nyame wadi hawtergam batte o famen himbe fa woda colonel major Bako Boubacar nani yewterande o yewti ko bandimin beteda Farid Ibrahima waddanimi
nous avons 29
memaynani departement ji galduji ko tan noge jenay nenene kadi commune chapande jeego e tati woni ko dum yeyi e mudum ko wato galleji kemi jeego e chapande jeego e nay himbe ko wato juna chapande jo e tato himbe kemi do e chapande yerte en jene on kay woni ko dum meme der mudu kono ko wato himbe chapande jo e joyo woni ko may kabaruji dina warnami ni yoga maji yontanami na kanche yoga do maradi der mabbe endani mabbe kay yoli non wobbe du kono cuudi chami do mudum wadi ko wato cuudi ujunaji nay e kemi joyi chapande jeenay e joyi ko saami wadi cuudi huddu kemi didi e chapande jeetati didi barmu le majju ndu wonana himbe chapande nayo e nayo
endommagé et il y a 44 blessés
nan hawle wandu ko na wadam to endan doso gam batte yewde laabi mbawdo hoje do fi woji tagonu bakaji ko wadnu enda atalato o woni ko hawrtende wadaande hawridi ko na himbe hewbe latibe haalo do fi le ko darto hono wonji tagol mbakaaji kanyo e faawar jondu ko na ladde je jaa e yaadu yeso dum waddin ko mbi teddo hono ila kane goto e tawalle hawrinde enda o famani Aoussi Abdourahmani dum on koro ndedo hawrinde
la télé que nous organisons
bat odo mo mi ngadi batte denan do sodo fitindi non e jewtaru ko hanta e wadama dum du konda ni keba hawrde kibaruji fu ko ndarto filla wonji tagol mbakaaji di enda dum sabi min kawri himbe golle ministeruji din kanyo e jingonobe bibbe leydi hawtade du e kero neddo fulati do no walla e do fi woni tagol mbakaaji di wakati hawrnde na timmoyto de tawan jokka min kebi kulle latide du dabareji non ko watta ko tawe himbe fama noy watta ko tinno daro har fi woni tagol mbakaaji di ka senna numin keban ko min gatti talkurdu e ndan fa won
donc entrement au projet
dubi chapande jedde didni e ndan hande sappo di lewru utu dumnaade noga e goo ko le duniyaru himbeje mudum je ngado dekol jungo do dereji e tabintin dereji hono pamra le duniyaru to enda Geneve Suisse dum waddi ko nyalande enda ni dum waddi ko fa hande hono himbe latibe no won le fedde ndaror not ko tawi himbe hono fa hande dawto neke hakke bibbe adamaabe le duniyaru kanyum e faawar jondu kono yitugol hono hakkeji himbe kaindu kon do nyame be ngadi battudo majjum wiide ken wajibi hono himbe wonbe egga der leydi Niger no hodo no kuje godde kaindu kon dan rene faawoda nan ko biteddo Alfred Emmanuel latu kam woni hono horejo de do fedde halani bandimi Asuman Shina
les conventions de Genève réglementent la conduite
labi jottinaadi der hawrine Genève der mun no tawa labi darantodi hakki himbe leydi misali lawol nayabol jottinaangol der hawrine de enda no wodi du fa hande labi daraniidi hakke yehobe kunu ley e do diele labi daraniidi du fa hande nangetebe der kunu kam fu yebe galabe jaha kunu hikkani min tefi hokkude sembe filla daranade hakke ferowbe der ci e mum gam wadi ni wakkati handen ko bombe tawa der leydi meden di no kippito no kujago no waddana du himbe be enden sador maji do der leydi Niger du miden godi iri labi di handen ni min gari non yewtinade filla ferowbe be enda min yewtino du fa handen min dara ko wona no wadi der filla mabbe
tout ce que les textes accordent à ces personnes au Niger
nani on fawar jondu ko watto hono himbe sappo e joyon jaabe bibbe wuro kay mon ko mayi didon du konda woni ko barmi dum wadi du konda ni nokkuto himbe je gongardi e kaborde hippiti wuro wuro godu konda ni dum wadaina altinere hono jene lewru tubinande noga e go'o wuro go wi'ata kena ni falanzandan jiya kanale département mo bani bangu région mo tilaberi le andinor no ministère hawjinde reddi leydi niger ndena bibbe leydi wadi hali halaka endan ni e le fane sahel dum wono talkur wurton hokka habaru subaka alla fuko wurti hande subaka o don wontobe kolli wiide kedu tiagal hippiternde enda ni on laamu leedi semmindini on wattude laabi har fila ko darto cella bibbaade mabbe kany e den bibbaade mabbe taabe to enda dum du konda wonno ko faware joni hono andinor worde wurtibe biidu konda himbe wabbe hippiternde du tewtete se yitaama du konda yarta yeso sariyaaji nonele habaruji di andanisti do kalanguno tawadu konna si endari hono hawrinde gon wadama hawrinde du konna hawrena ni ministere hawjire fille ko darto cellal bibbe adama do leedi ni cher hawtade OMS kamon fedele duni hawjire fille cellal himbe e faware jondu konna hawrter leedi europe eten union europeenne dun du konna sahel murtido hande kawon hokko habaruji be leedi ni cher kanyon won ko wurtini halaka be min der don endani be kolli wiide ke hono talkur ko neddo hokkete tiagal wadnama pesogal coronavirus o en talkur ndu na aada fa fondite fondutugol mum du konna nafan san sabu wallam ile Niger futtu fil talkur mum no wawi yilo wad le kero dunya nok futto yidi yerno ministere hawjene fil cellal bibbe adama do le Niger haliri be bidu konna hunno ko lati hono talkur ndu neddo fa wajjututena beydud na buutude goddum e mayru nonni faware joni le habaruji di na tawadu kondam ko watto e do hembere sappo e joy fu hono kam wonno ko lati jangobe yoppobe lekkol mudun en illu yotta classe 9 dun du konna yi akana le region mo gender to enda yerno faande sarus kaw jido jande famarde holliri e do fi o enda dun du be bi kulle kewde wonno wada dun yerno mbeteda mani habula to kaw docteur kaw jido fille jandeji pamarto en dans gender o halnir bandimi mustafa mamansani
les élèves qui ont
sokabe école gadube tewtewru kamben ujine chapande joy e jetati e kema jetati e chapande tati e jenay der mabbe no wodi bikko dewoy ujine no gay e jenay e kema tati e chapande jeego e nay chandabe der kubeje e der laddeji min kebi dimma keptol chapande jeego e joy do herme der region der laddeji min godi kebube dimmamu chapande joy e jenay do herme dey fi momi boytorto far sokabe ekol accobe jande ko hanabe timmuno don do de ewama hano der inspection gangara e kanchi de ni ewama accol jande sokabe do tokkana gada fi dillo wambe leede mu en jahal leede janande na jehobe hurmire no tefo a jawdi far no kujo boddude den do kando rafi durande non waddata dilludu mabbe
deficit fourager
nani kawjido do studio kalangu fi ko darto radioji goldojoji studio kalangu do der leydi Niger no wonder jahangal der redu leydi o yeyto en der region mo doso dun du konda gabbata yewedne golde gonno nyaara zadabawa ni o holli bandimi tato enda hono biteda hono fadel alu dum sabi ko wadi jahangal gal dum on ko yi der makkal
chaque année je fais le tour
fu mi do juro radioji chapande na e jeddi de min golle ditta gammi yowa no golleji hakkune amin wontiri heno woni no yada gada min jurake region yiji joy handem minen ni der region jeego ko bere do sononni to min jehi fu mi do juro radioji di min golle ditta do fi duru diggo rabo nyaw coronavirus baka radioji di min nebi minen gollida mi ciewa golleji gadaadi he gondi no gade ko min gi'i chaka studio kalangu he radioji di golliditta sadarma fu woni wala do fi goynaki di radioji herme e chapande joy gonno gada duru diggo e nyaw coronavirus min bawta wi'i gollegi din timmi amma duudal majji kay fu timminama
on est satisfait de ce qui s'est passé
ARMP kam wonno hono sarus kaw jido kokko lumoji ko gomnanti golleji ko watte yaade e hanu gollangal enda kambe ben enda ni be murtinino hono fawar jondu konna dimma ko be ngadi dum enda ko wada e le hitadu e nogay ilung nogay tatleru juin du nan e nogay go won ko be murtinidum caggal mum non wonno ko faande le majjum wi'a ko watta lumoji hemre do lumoji kemtati e capanɗe jeego e jeetati ɗiɓe kokki kamɓe gomnati ɗi enna fuu ɗin ɗon tokkay laawol hanugol tokka waɗira kano woɗiri yerno faa hande hokkoɓe kibaru wiyeteɓe evere mabɓe Niger hollir ka endu konna ko wurti jeego lewru tubinanɗe noga e go'o Ali Idrissa goto e horeɓe Rotab o faminan himɓe ɗum won ko ɗum wurti ɗum won ko ɗum nafi haaldidi konna fawara joni e mbiyeteɗo Evelyn Danzumbe Bandimi.
Ce rapport montre
golle de ko holla no holla ko maragal bongal ko waddi rafi bantare leydi din hano jon misali goto mi hokkata on cappande jeddi he joyi do hermi golleji mu ko holla hitane duubi ujunaaji didi e sappo jeenayi gollidaka denne minen baawi di doytanaka doytaykaaki kanudi gade deni golleji gattama yeso gan cewtinaaki wade handa bi accanam inspection tan gomnati umma no handi watta juude mum gan jehol yeso hebo no wodi sadar maji imin gi'i to minister hawjine denaku leydi ko min wangini do mun ba gere amin nangama kasu ba joni minon kollira sadar maji kewdi to jawdi bonna horejo leydi o hoji aadi gan o durwida e jainari del leddi minen miija ko jonkay hala ola hanti no handi talki gadube gacceji di watte dir juude tuudi kiti
disposition de la justice.
Par yewtere men pindol du kon nanni dartanani hitande hikande gomnati leydi Niger hoji lawol gam batta duru dudde e guykaji ko wattele tewtol talki breve kanyu e bac don du konda e do lawol fedwetende halsiya daribe duru dudde e jeynaade kanyu e mummel kokkel don du hunnon ko laati himbe yiini faamama e do dun heewa san leydi ndi enda hitande fu docteur Mamman Sani Jean Juna laati do jon andal do fi jonde bibbe adamaabe o yewtani dum Musa Hassan Bandimi yalla dum saabi ko dum wadi yewtane min pirte fulfulde
handen de tewtewru wadama der leydi Niger fu sai himbe tefa bujja keba dum waddi dum
ce phénomène a connu plus
wone de ni burana wadude sembe sanne do anden der leydi meden der duubi sappo e ko deki ko sakiti dum andan ko buri adude hakkiloji du ardibe leydi sanne kan woni wi'e dimma jangobe leydi be andan duudi sanne filla jande mabbe digga wala der majjun sarobe naati tefude ko watta cukabe mu en keba dereji jande mu en bani jandeji mabbe diggan idaben mundu ko waddi dum no burna himbe wonno yehira hande e jang waddi ko himbe killaka bi e gadi gollego himbe palaka hene daku denno ni da en dari gomnati ko ardini der filla jande kan won bibbe leydi mun janga lato jangobe mawbe jom en andal fina tawa leydi dum no wodi sembe hande der jamanu internet whatsapp e ko nandi titta ko buri waddude ko yirnam kan himbe tefata jangobe be enden gida jande sey ni de tewteru no wade be bujja be keba dereji mabbe nondu fahan har ko darata filla mobol jawdi leydi meden sey wi'e goddo nyaami ciede amma wala ko o wi'e bujjudo sowru kan nangete udde
dey noy wadi ko dum wadi sembe
on a abandonné cette culture
handen filla ko darjina neddo woppama kebal sedere kan ni teti hakkiloji himbe neddo kay hebani dum woni ko neddo fu ardini sarobe mabbe der cuba kiji gattedi fu tokkirta labi lobbi ko keba kokke ardangal handen gollal gomnati du de en dari hana andal neddo kan hokkatagal neddo hune fu wartirama politique tawidu fiirde gabare ko bi leydi fu hani wadude kan woni gollal enna e ko yare himbe leydi yeso
noy dum wada ko mosola hebo dum hanta
ko hani woni himbe bayla hakkiloji mu en garta he ko e mu en bayla du jikkuji mu en dum hokkadu tittinkina ku sembe yande acci neddo fu anda hore gaddo gacce du fu fiye sawru gacce mu
ci sera arrêté comme norme.
Edo dum won ko habaru me fulful tili hande semi assalamu alaikum mbalen to jamwali studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy enen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude compa ko wadi der jeddire
aso
e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten faada studio kalangu yaado leydi Niger.